Fɔlɔ la ni samiya tun bɛ don mois de mai tile 20
arande yeccakite lewru meme awanno kanon hikka toɓoji arande ɗi deguima tan fa puɗɗoɗo lewru août ngol sottidigol wattuji ana e ko torre fa sanne bangal margol dabaji fawarde e leɗɗe se dabaji nguraɗi fa gasa so ɗi poƴiɗi ana tiiɗi ko nafaka heɓe e majji kabar o ana tiiɗi saabe de min e hoore min mbawtata almusaɗɗaji amen worɓe hannden ɓe dontike dolle ɗe bangal ɗo sara hani darade so tawi sukaɓe noon kaybaka e puɗɗan heɓde hakkillaji bonɗi hono yaltude ley galle na yaade paale goɗɗe e misalu kutteji waylitagol wakkati noon ana jogii du noneji dow gurdam meɗen e hoore fa kaɓe majjum fa nawa kana feƴƴere leɗɗe daɗude sifa nde sakke goɗɗe du tute tengole rewɓe muɗum tutoɓe leɗɗe kañe remoɓe sardiŋeji ana kasindini e bangal muɗum jande fa pammine so lekki tutama kanaki hayɓe ɗum ana sabimbina famande no kabar muɗum jogorte.